Fanya wainama kisha rotate tuwa kunjishe na sura. Leo shimo limetema meshinda beti,
shinda beti.
Tuwa onyeshe sinema wakina feti. Asajo, nejo,
I like it.
Wena dancho godo,
I like it.
Hajinkolo jinkologo,
I like it.
Kwa unola soto jo,
I like it.
Baby jo jo jo,
I like it.
Hajinkolo jinkologo,
I like it.
Kikupa jo godo, uno la soto jo.
Oya jibebebebe, asa jibebebebe, emu jibebebe, siu jibebebebe. Oya jibebebebe, asa jibebebebe, emu jibebebebe, siu jibebebebe.
Ae, nataka kwenye pachu pachu,
pachu pachu.
Tandani mwendo kwachu kwachu,
kwachu kwachu.
Nichanganye waone, niwe fiatu fiatu,
fiatu fiatu.
Hili penzi walikome, washakunaku,
shakunaku.
Hey, baby sankororo, kerewa, naija,
soko soko.
Asa nomboro, malewa, aija,
roko noko.
Mikwako shote atakila, lewa vimba. Kuchekeshe kama wakila, mkude simba.
Asajo, nejo,
I like it.
Wena dancho godo,
I like it.
Hajinkolo jinkologo,
I like it.
Kwa unola soto jo,
I like it.
Baby jo jo jo,
I like it.
Hajinkolo jinkologo,
I like it.
Kikupa jo godo,
I like it.
Unola soto jo,
I like it.
Oya jibebebe, asaji bebebe, embu jibebebe.
Nipe chuzi la choko choko ninywe bakuli zima. Mushe dede mutu kutwazame kwenye kisima. Fatuma we kishtobe,
mwite Aisha miguno we.
Alivyo nyonde nyonde kama kobe,
ni mshindwe na miuno we.
Kwenye Copacabana kupumwanana kwa kugandana, ni mupake banana kwa nadana tukikandana. Baby papasa kichwa jusi kafiri, nisafisha mtaro na olivyo jazwa nyuma fungu mbiri. Nyanyaza masaro
nejo,
like
wena dancho godo,
like
hajinkolo jinkologo,
like
kwa unola soto jo,
like
baby jo jo jo,
like
hajinkolo jinkologo,
like
kikupa jo godo,
like
unola soto jo,
like
oh ya jibebebe, asa jibebebe, embu jibebebe, siu jibebebe. Oh ya jibebebe, asa jibebebe.